Beset, mamba
bandoni baba.
Tet.
As flowers music.
Tabubishi na bazazi kukosana na bakubwa. Eh. Mambo nani bamba sijue sasa mie Tambia longu ni ripani mamfuma mfuna bazazi tena ashikwanze kushikia. Upale munda kichangufu na kibuna orgeri kwa nimi wa kwanza leo. Mambo ya ni bamba shikiwe Lambia nan Lambia nan Baza rapo shipata na kena bom leo. Mambo ya ni bamba Mashauri kwa nguri kwa sani makelele. Imamba mulushi na nishanga isha inani kumbusha pale ni kwa na Aisha na makute na nisha vema. Baranza kunyambia sikupende kushikia makonsen tate baranza kakunipa shikwanzo beba tena na valer. Imambo leo mye inanipitia. Imambo leo mye inanipitia. Bantu ngapi baranza kupa mashauri tipaka na babasta baranza kukubiri yoko rikwatu nipaka mwitu wa kiburi. Kona sasa leo nafika kasaniri badada baleo ubeko paka na kiburi. Beset wakukosa akiri bazazi bena kusharene bona sababu kwanze ya upende kicha nguvu sama bashira kwanzo chakula
mtoto kosho penda sasa ni biakula
maungwa kuranza kukabula bapapa batoto mbote ni kumusulu ona sasa leo unapata malara kilulu kukala mushi saka lulu maungwe na kusha unanzo toka bilulu mundumba pende kwacha mausa mtu wa kwashe wanzo na sami six so shubakia mkupanse la vie est belle mais la jeune est trop bizarre mia ni mzuri lakini babandu ni babu.
Imamba
mulushina nishanga isha inani kumbusha pale ndi kwa na Aisha na makute na nisha vema. Baranza kunyambia sikupende kushikia makonsen baranza kunipashi kwanzo beba tena na valer. Imamba leo mye inanipitia. Imamba leo mye inanipitia. Le monde deja changé, mudraka shakuna mukubwa na mutoto. Wema seni clair kumuna rekonya moto. Mama papa chopenka na barobiana na biobi chopendo. Toka na ba mineur. Oh ma belle chérie ta kujia amer. Tana lala mupale ya ba mer pika ne plemba. Kubamba se ubantu ni baba ya benzako bena jesta lo shoba kia kuna maya. Tu manka fair wolo na pusa na nyumba mo chopenda bundumba. Shuta kapana na mimba ba peti balingi bitumba kutiba seni. La vie est belle mais la génération est trop bizarre. Ni ani mozur la gini bantu ni baba ya. Bantu ni baba ya. Bantu ni baba ya.
Didi Raspo.
Oh imwa mulushina nishanga isha inani kumbusha pale wana Aisha na makute na nisha vrema. Baranza kunyambia kupende kushikia makonsen tate baranza kakunipa shikwanzo beba tena na valer. Imambo leo mye inanipitia. Imambo leo mye inanipitia. Tambia nani imambo tambia nani de comptable Kapongo Muchijo mama Clarisse Prof Sammy, Prof Eric Beset, Jos Makibia, Ken Singa, Josar Kabangu, Ferrison, Papa Patrice, Papa Gédéon, des champions, Landry Guilembe, Joseph Kizabi, Hakim Kalala, Damianani, Loko kosa majiki, na bubishi na bantu bakuba.
Records.